ngiyashisa ngiyababa empimbeni ungadide isikole ngasifake ekuqaleni namanje angibambaiomastiki
iphathibila sejika sihlinza iphila mayishisa ingoma seyiphinde umuntu akasinqini ubumpiki awuhlina phela ngakhila uzokubona engiposta ko-insela soyiqale eqaleni sibeke unyawo entanyeni samba 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 samba
kwahlale kunjalo babakhila flows namanandinaqale
I'm not afraid.